Us a trap take a peanut taco cash. Ara cancela. Sila.
It's two kids, baby.
So, boy, first minute winner, but that's some real shit, nigga.
Yeah. Kuna Simba, kuna Yanga. Uyuko wapi? Una deti, una danga. Uko wapi? Mama mwenye nyumba, magimada. Sema upo wapi? Uko enjo nyingu, bongela dada. Social media inakufanya ujone familia. Kisa unanifuatiria, unataka usemajwa familia. Oh, social media sikufanya ujone familia. Kisa unanifuatiria, ya kukusipia unanipangia. Oh, habibi, habibi.
Kosa vyote usikose bando.
Ukijifanya mkaidi, mtoto idi.
Fanya vyote usikaie tango.
Eh, weupo, weupo wapi, weupo. Weupo, weupo wapi, weupo. Ah, weupo, weupo wapi, weupo. Weupo, weupo wapi, weupo.
I smoke two for my haters. Bury my umbrella. I'm with the sexy Cinderella. She like to dance, she like to smoke. I tell her go low, she ask how low. Does your mama know, does your papa know? Hey, does your papa know? And she like to dance, she like to smoke. I tell you go low, you ask how low. Does your mama know, does your papa know? Hey, does your papa know? You got social media. Time to call and I'll run a family. Kiss on a new material.
Oh, habibi, habibi.
Kosa vyote usikose bando.
Ukijifanya mkaidi, mtoto idi.
Fanya vyote usikaie tango.
Eh, weupo, weupo wapi, weupo. Weupo, weupo wapi, weupo. Oh,